VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America ut ataq abeng jemaatat gelgele kessa sala ma folakka jer qabeng sa sari meter band digdamilam digdamishani soddo mito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo ammajelka fagof yo kanen saganta kenya urdoftan dagge fatonni kenya tamoltan mudde digdama barakuma lama fuda sagal kesmesitun kesanarra antujube horat
Ethiopian satellite ishe kajal qaba China ra furguggiste jirti mata odwar atattam jirtu odad dunyaf anajalne gamadal
kanalal sudan odud abo de gaba saballa qamna dergego tabal faguga magala kesa kasun fuledrot worshat awnde su barbadan le dubisne ragara boda diat angatum rosaganta kenyat tinorin turajenna magutum mawduf jallan
Ethiopian satellite ishe kadura jimata ra China ra furguggiste jirti kunisi bufata hawa China ra ta unif samera ango nivi hayo ni sainsi ka China fi Ethiopia yero satellite kun furguggifamtu kallatti da walta entotto jirura da wataturan jedamera odubo daga basa qamna Jilli China kan gara bulchisan anno Tigray akka hindemne motumman federala dorke jechudan bulchinsichi himate jira Wajira kunnamti bulchinsa motumma kasumas ummata Tigray kataan adeliya kasa VOA fakkaibsanitti jilli China dengadda gara makaletti maluf yero jedutti dirret ayyara bole radebifame. Devi kana argachu yalin ministera hajala Ethiopia kunnamuf gone himmilkof nejeda mulgeta asbaha makalera soradees.
Akit gafatamtuun biro odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraay adeeliyaa kaasaa jedhu akka jechitti gaafatamtuu tanatti maree bulchoota mootummaan federaalaa waliin qaban fixataniitine Tigraay dhaquuf jedhaninnaani dhoowwani xuyyuurallee keessa buusan bulchooti bulchiinsi naannoo shaanshii chaayinaa tunin sila bulchoota naannoo Tigraay waliin waan akka qonnaa irratti humni jabeeffachuu horii qaban jabeeffachuu fi waan hedduu waliin qabaachuuf waliin mari'achuuf karaa jiran.
አቀባበል ለናደርግላቸው ቅስቀሴ ካደረግን በኋላ ምክንያቱም ባልታወቀ ከቦሌ
ቡልቺንስናኖ ትግራይ ዲጣናን ቢሮ ቡልቺንስ ማጋላ ደልደላ ዲፍ ኢንዱስትሪ ዶክተር አብርሃ ተከስቴ ፋቲ ከሱሞታን ዲዳ ጥዩር አዱላ በነጋ ባህኔ ተንስማችሁ ሁፈኒ ጀናናን ቢሰን ጀርካና ማኒፍ ወኒ ጀነይቲኒ ሚኒስተር ሃጃ አላ ኢትዮጵያ ተደደብኔቲን ጋፈነ መለ ደብየ ገቹ ጅራት ታቱለ ኤጊፍን ፍነ ደጋኔ ከሱሞት ቻይና ታና ወሊ ሁጀቹ ሁዲቱ ይዩረ ቦሌት ወሊ መለተ ሰኔጀት አካደሊያቲ አከናኑን ትግራይ ሁጀ አከና ሁጀቱ ለቀለለ ሚኒስተር ሃጃ አላት ጨራን አከና ክጅራት ሙቆፔሰት ሙልጌታ አጽባ ተነረቲ ዴቢ ሞቱማ ፌደራል ሞቱማ ሚኒስተር ሃጃ አላራርገቹ ኢቲዲ ዴቢ ደደብየና
በቀጥቶ ተሶማሊያ ሱዳን ካነም ሞራ ኬንያ ደዳብ ኬስ ጅራተን ወለበታ አኒ ሶሶኡ አከምርጋ ቀባተን አተሱመስ ገርጋሰ ዳበታር ጆምቶ ተብራ አከከነም ውጋፈተኒሩ ጉሚ ጀኔቫ ኬስት ዋይ በቀጥቶ ታረት ቶርባን ካና ዱበቴረት በቀጥቶኒ ሄገሬን ኬንያ በከሙ ካናማሌስ ኬንያ ኬስ ጨራን ተቆዩን ጅሩ ጀቹን ዱበተኒሩ ባቲያ መጂ በረኩማ ለማፍሰገሊ ካሴ ወጋ ኩዳኒፍ ሞራደ ዳብ ኬሰ ከቱሬ መሐመድ አህመድ አብዱሰላም ሶማሊያ ኬሳ ደሴ በቀጥቶን ሞራደ ዳብ ኬሳ ወለበታ አኒው ጂበርባቸቹ ፈከስመስ ደልደለገገሱ ሂንደንዳ አኒ ጀዴራ ኡማታሰ ለሴቶ ካነን አንቅናኛታ ሀማ ረከታጅረን ሉቡ በራርሱ ጀቸ ዶላር ሚሊዮን ሶዶሚ አፉር አከከነሙ ተኩማ ሞት ሞታ እየታ ተተማዲ እሰጅራ ቢየገላና እንቀምነፍ ጥቆታት ከኦላ ኮሪያ ካን ኦላ አፍሪካ ኪባኩን ኡማንሼ ባዲያ ከሰጅራቱ ሀለጉ ቱማዳ አንጀቹ እንደንዳሙን ቆና አንጅራታ ሮምኒ የሮዲ በትገሩ ኦሚሽን ከራታፌ ቢየቲ ጫማ ሀማ ከሰጅርቱ ታውን ካንዲፍሳ ሜውታው ኡማኒ ወለካ ሚሊዮና ታውጀቹን በሊ ሙደቹሳ ተኩማ ሞቱ ሞታ በክሴጅራ ኡማኒ ኩማ ተርባታሚ ተኩታው በሊ ሙደቹ ዋን ጥቆታ ፈጀደሜራ ገርጋሲ ዲያቴኩን ኡማተራኮ ሰሙደቴራ ወለካ ታአን በለ ኦልቹፍታውን ኢፍሳሜራ ማኒ ማሪ በከቦታ ኡማታ ከዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ቢየቲ ዶናልድ ትራምፕ ራ ratti manna kadiatu rovi darbe sagalle kan kenne murte setta umniada tama kunis rampe ero jal qabango qabatani kase ummata america gidduti addan qodamin sagadi fagenya qabu umera jedamera odun kenya kanu
karage fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti Ethiopian har satellite ishee jalqaba gara hawaatti furguggisuudhaan biyyoota damee kana keessatti hirmaatanitti makamtee jirti. Ittaana ministeriin immaala Ethiopia dammaqa makunnin raadiyoo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti addunyaarraa hafuun hin danda'amne ammuma itti makamuudhaan dorgomaa ga'umsa qabu ta'uun barbaachisaadha jedhan. Gama kanaan humna namaa barbaachisaa ta'e horachuu kallattiin qiyyaafata ijoo ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Firee soraadheessa.
Ethiopian biyyoota Afrikaa hedduu daramte saatalaayitii ol tokkoffatte. Namni Finfinnee hedduun gaarreen hin xooxxootti ol yaa'e saatalaayitii tana Chaayinaa ol tokkosan gammachuun daawwate. Saatalaayitiin Ethiopiyaa kiiloomeetirii 72 ulfaatituun ETRSS duwwa tokko akka sa'aatii Ethiiyaatti ganamaan ol tokkosan doolarii miliyoon 8tti ba'e. Miliyoon ja Chaayinaatti baase. Itoophiyaan buufa saatalaayitii tana hin xooxxoo irraa to'ataniin tanallee ijaaruu fi akka jechittaanaa muummee ministeera Haajaa Alaatii ministeera obbo Dammaqee Makonneniitti yayyabdeetiin ijaaruu fi itti jirti gaarreen hin xooxxoo walitti dhufeen kanaan waan hedduun ijaaruuf qophii jirti jedhu.
ETRSS anti etasanyechuu saatalaayitii. ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል
ሳተላይትን ETRSS ድዋቱን ያሱም በዳደን ቢይተነ ተናፍ የየብሰና ቀቡ ከይተ በገገመደን ኮነኔ ጉድነ ቴክኖሎጂ ቢይተና ቲፍዋን ቱሪ ታቱለ ዋን አከማለ ፋይዳ ኑቀባት ኩጂ ሞቱማ ተሲን ገይ ድርጎሚ ጀባቹፊ ተናፈሲን ባን ቢይጀብዱ ጀኑ ተናለ እትደበለቲን ጀበይ ሱዳንደን በጀት ደንሰት ባምነቲን ሁጀከና ሁጀቹፍ ኩፒ ጅራጀል ኢትዮጵያን ሁጀከና ተና ገም ሐዋ ሳይንሲቲን ቢሲ ከሰለት ሁጀት ተናሞ አከ ቡደመቀን ጀለቲ ጀበን ኡቦ ተፈራ ዋሉ አፋተ ሲንገይ ገረን ቴክኖሎጂ ምድሮክ ኢትዮጵያ ለን ገም ፈናን ኦሪን ከርካራ ባተል ETRSS ድዋኒ ነጉማን አችገቴ ጀዳን አኮ ዱይማን ኦዱኒ ወደፈኖ ሚኒስቴራ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ራርጋን ሳተላይቲን ቱኒኒ ክለንስ ለፋ ወደፈኖ ቆናቲ ፊ ሱራ ገርገራ ካስቴቲኒ ወደፈኖ ጅሩ ወርላፍ ጅሩ ተርግት ኢትዮጵያ
ባረቶን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ሰገንታ ፉርጉጊሰ ሳተላይቲ ኢትዮጵያ ETRSS ሆርዶፋትራን አደም ሰበሩም ሰከኛፍ ከቀውም ሰጉዳንቱ ሜጀራን ባረቶን ኩን በሩም ሰደርካ ለመፋ ባረተን እንደበለት በርኖኒ ደንዴቲ አዳ ኮባርት ከነመይ ፊጅራ ሙክታር ጀማል ተርዶፍ
ሳተላይት ኢትዮጵያን ሐዋት እርግቱ ETRSS ተቆጀረ መትኒን ዋመመ አደምሰ ኢሳሁ በቹዳፍ ሄገሬ ቦሪ ኢሳኒቲ ፍሌ ዋኢራ በረቹፍ ተርገጎኒ ግዱገለ ስቲም ጀደመትኒን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ቆጳ ሄቲ በረተን ገነመ ኦሶለፍቲም በሪ ኢንቱሬ በከቲ ከነርገመን ተርገጎኒ ኩኒን መነበሩም ሰሰደርካ ተቆፋ ፊ ለመፋ ገረገራ ረከም በረተኒ ፊ ደንዴቲ አዳ ዋንቀበኒ University in Science and Technology Adama Barumsa Adda kana kan kennafi jiruyo ta'u hegere insani wanti isan irati tiye fachu barbadanille wotota barnota robotics artificial intelligence fi barnotota science and technology kanen biro welqabatani charran Ethiopian satellite hawat ergu isan argan kuni annan bachotti jigejedani tinene kan isan hawwidan eggatatinin turan kanen erga satellite lafakaate samitti qajelte boda mira isani gafadille kanuma ibsu amanuel takkele mira isake setti abdille gabille tumullata
yaw ehe le ethiopia yemejemera launch yaw despis launch tiraga satellite no
kun ethiopia da satellite sejelqaba gamhawati tirgame akalemi ethiopia kamitu gamachu guddanatti ume hanqinan ani hubadde kundike nayu akatilmamati nin turre wan ethiopia marra gamhawati tirgamu natti fakkate ture garu kanergame China irrayi sababni kun umamef ammo humni asirra furguggesu wan hinjirefi satellite gama fuldura hawatti ergamu biyu makanarra akka ergamu danda ammo abdin qaba jede baratoni kunin tate akkata satellitein hawatti ergamu ergame mal akka godu achit waldu kamariatu isakanarra maltu hegereke naboritif gala nuta anille tiye fatanitinin enu macaleyu ademsesan ilalatinin turen nahom leggese erga arge boda gabbi tokkotti keessatti uumame Ethiopian satellite mataa isii hawaatti ergite maalif biyya ofiiti erguu dadhabde gabbi kan ammoo abdii jijjiireetiin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf galaafadhe qaba jedha
Ethiopia satellite sila leggeche ani tasammayisimmi yaw Ethiopia belmatna beerget argaalech
Ethiopian satellite hawaatti erguu isiitiin miirinatti dhaga'ame Itoophiyaan gama fuulduraatiitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaanillee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. Kan hawwiin kiyya gara fuulduraatiitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii Teeknoolojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Fireew Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Kanaan jedhama. Teekinooloojii kooti roobootiksiin barsiisa seentarii kana keessatti ijoollee wanta argaman bahaa jechuudha. Kanaafuu ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf kun sodaanne waan ta'eef jajjabina kennaafi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaafuu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaafi hojii hundatti hojjetan irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo Daayireektarri Wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kaawwan ilmi isaa qabuun isaan gargaaraa illee kan yaalamti jira. Ijoolleen kun amma kan ilaalan jechuun of biraatii biyyattii saatalaayitiin akkumatti illee akka hojjetamu qaqqaansa guddaa kennaa ijoollee mooraan isaanii ta'eera. Hujummaa fuula ijoollee kana kakaasuudhaaf fedhii isaan kakaasneef gara wanna kalaqa akka deemanii fi amma akka isaan jechuun isaanii wanna guddaa qaba.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetan sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota sadii ta'uun tajaajila balfa gogaa magaalaa Amboo keessaa kaasuu eegaluu dubbatu. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitiirraa inni tokko immoo kolleejiirraa eebbifamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga hojii kana eegalanii ji'a tokko qofaa ta'us maamila 500 horanneerra jedhan gara fuula duraattis warshaa balfa gara xaa'ootti geeddaru banuu yaada qabaachuu dubbatu. Dargaggootaafillee ergaa qabna jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu haasofsiise.
Maqaa kee eessa akka jiraattu hojii maalii irratti bobbaatee akka jirtu jalqaba irratti naa kaase.
Maqaan koo Taammiraat Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessatti jiraadha. Hojii amma humnee kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti.
Maqaan tiyya Heenook Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessa jiraachaa jira. Maaliin barattanii baatanii? Carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maalii kan isin dandeessise?
Jalqaba Awutoo Makaanikiin innan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'een qabu. Garuu ofiif fayyada, magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaadneetu itti seenne jechaadha.
Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii wal qabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisuutti kanatti seente?
Kanarratti kan itti galle rakkoo maatii irraa kan ka'e, naannoo irraa kan ka'e. Rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si bu'a.
Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti maal jechuu keedha?
Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'uu hin jiru. Jaatiin kaasisu. Kanaafuu haala kanaan meenutis kanarratti otoo bobbaane tokkoffaa fayyadamtoota taana. Lammaffaa immoo uummata kanaas.
Yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti hin ta'e yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamte?
Yuunivarsiitii Hawaasaa yuunivarsiitii irraa eebbifame kompiitar saayinsiidhaan eebbifame. Bareeqadda jechuudha. Yaadasaa kan kaase Taammiraatidha. Taammiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaan
Ananu Jetta Ambo Kesa Tijra, Practical Christianity Kanjetamu, Achitis, Kosifa Kakasna, Kanafu, Hojikana Yomu Jenu Namni, Yada Kasa, Esa Tiganare Koshasha, Koshasha Doganu, Jolenis Furatan Yogatan, Safara Viratigatu, Kanafu, Hojikanawan, Ilalef, Mafino Jenu Sajetu, Intu Bane, Makina Kamguchu Kamnasa Jetu Muyanu, Makina Marakrefane, Garoji Tijal Kamni Jetuda, Hojikana Mujal Kamu, Fata, Namni Hoji Fata, Akamiti, as University Ra, Ibifante, Hojikan Ujeta, Namni Jetustra, Namni Garu, Isa Titolu Hojete, Buaka Vesata, Kanafu, Natitole Hojechanjra, Bodaratimo, Wangari Akatau, Nayada, Namnis, Huven Nusa Njira Majet in Ayada,
Rakuna Mojikis, Satisumuda Tajur, Malfakata, Iron Makan, Ujikis and Akasimilkain, the Destanino Genuinis in Dangis, Sajurjra, Iron Makan, Kuni Gari, Akagari Takojan of Modu and this Serwantis in the Tanjuratis,
Yadagari. Kratinara jawad ajawad tanunjo. Vitanimo yama jet beriso doma kafal chisna. Titor betor betin ufni kas demni kasna. U berin kun nuti baye tejanimo war baye yenjuro. Wana kasifa hubanna namatu inno wan kanarat oto motumanis oto barchise bua kabisatana. Lama fanimo dandia konstruksi ada dan mana mana rat hojeta majra. Dandi rati bufuto ashwas agas konkulatan kini muachi. Fagurra bannetu konkulata rara fena ijatef baye katabsisa gudda nutita ajira tomotu manis dekara otonuge wangudda rage nyaje chadani
ama kosi kastan kane isatigatu
kosi ni nuti nano nanorra kangandangad narafu nane doni yerof mazaga jankan kope sejira Achiti funegan. Mal gari tin in gachisis no wanja and yinjuru. You can jolen in gatani wanja and yinjuru. Namoni. Malifi berriama berishanin, you can berriku an in gachisusudendo. Manesani baamale, idu gatamusana, mbekan. Guaro sani yu gatudendo. Karati sandemani fundura, kaudendo. Kanafu, nutiama, idu mazagaja kopese, gisinikan.
Hinok asaratontan sikasur badu, namoni rovel for kopesanisnekan, hali kopi balfasani malfakat. Wanakan retrokonis in mudatu.
When no kane mujenumu, akuma majeti, belfa gugugafi, belfa dangalafa, namni kanjuru, namni bramu malguda, kafaltisa kafalu hanim barbani. Belbela nama rati kushasha kaidi Morali Kenya gari mitikun Hoji Kenya rati baye rakku gudagu chajra Kota kushasha kistan kasa jeta Kanafu wannu kanayo sirrae Sirriti uje chudandini
Draga gota fuan amten yojrat kesuma Imo hojoju ulkabate Draga gota nye du university ra Kolleji gara gara rai bifangani Barnutat umurani kushmaniro Dafeoji nargamu awudandati Draga gota nye akka kistan chmani Hoji ofisani ummetani hojjetani tokko fajrin isaani geggeeffachuu danda'u lamma faammo dargaggoota kanneen biroof leekuma keessan fakkeenya ta'uu danda'u jettu
ani amma gara hojii kanatti innaan seenu namoota baay'ee marisiseera wajjin hojjenna baay'een isaanii homaaf hinfuran yaadasa maalifi dargaggoonni keenya amma yeroo amma kana hojii mootummaarraa bicha eeguutoon ta'in hojii naannoo isaaniirra jiru ilaalanii umukana oto tiadani oto tufachu batan nuti enna nu argitu jacketin kenya tuta kenya ma kun kosia koshasha tin kun inderba yerofi enje enna nu nagara guddat wari kan mo nun ilalani mo duwa kenya hojecha ufu qabu malifi dergaggoni kenya tufachun qabani hoji kamiyu istiro satao makina yiku satao barilla bacho satao malifi yero kena yojechu wate homagatin qabu kese matira baatata biyerata baatata male uma faidan qabu
tole wanti dabal tu qabda ino
wan argatanu tun tain hoji urati tufi qabu namoni baaye kanafu tufi disne undum fikenya garoji tiyo bobane iddo gari genya jene yana biyafis ofikenya fta udandenya akasi ogone iddo gari fi iddo gudda genya dedene yas
matira gaggota kana ke sat dubisenjira makasani bek sudan halatino ji jolle sani kana lalan kan document aw yecho
ani dalalo mi daksan gada ma jollen ko jollumma ma kabani wan uni wajjen wan uni sangursin ifudatu riga e famani bani simmo mulata tokkotti yesani numaritisu wan numaris sansana mu ani akamati fiden wali ni samarisita halu makanani hoji balfa gogoga kakasu kanarat mulata fideni rakon kuni mora komagala kanati akumuli galat jollen kunis gamachu uman fedi uman hoji kanati galani amma garga hoji kanan calqamani ji atok
makamin je jabisani
yero yero mu guya guyan wan hoji sansana akamari dirti zati mariyanna rakosan kunname zati mariyanna rakosan afumo furma to kasta e kanata e ya eje kana kenina fitrech
tayon ke gara full draw mal
kelmi kenya gudda asiratin dawa malifi nuti kun calqabajen uma kenya ga waqayyo fana wan gudda yanne
mayni wan gudda sunme
wan gudda sun nuti amma fa kenya amma fa afrika hun gudda tidabu tayon ke compostin sun onambulo tota faida gudda oran norra hundofne laskiton yokan highlandon nisun kere recycling
radebian
akolan tasisu fa
sojigigi samne ko pesa bulchin samagala ambo obotu fabdi wider gaggo takana hobi qabachu fi gumata isan magala gulqulle sudaf ba ta jiru jalan akastifsani jiru
amma ijolleni walda yanne tirum kanan gurma ankuni rakko magala kesse jiru kesmatto dimma falfa gogugati walwate jiru kana rakko sana salpisu resetti gaye isan tabachu daf e galan kun baaye jajjabe sada nulle akkenye to tamanu ti tasta jiru sani fi awasni ubanno kana argate balfa kana godetti gari bitotum bitinsin kuse yerosan lufani mandarare mani bakun teso sanitti akani fudu la fogade man dakani isanitti kenani isanimmo bakatti gatamu qabu nu wali galle bakatti gata jeni sanitti gatani awasafi ubanno kenna jirra amma kesumattu oji balfa kesa kesa kanjuru kana nuti bakare qabu de damne tamma isan bubbani oji kana bifa gari ta en ojecha jiru buwaqabe sastau nulle rakko nuti qalnu baaye warra nu furawante nuti tolera oji sanam majal kaban kuni dagagge yin kanille ujichi ballada wante isan qofan kan furamu dandaus miti ammalle fakkenyumma sani kanat ngami worri kanille gurmahani uji kan kes ogalan wa kabisa to kanjiru kana kabna karake
radio sagale america na kurmelka amburra
kun radio sagale america saganta fan oromo gen kadagenyet dubisnerra partren siyasaf ogeyin media imma hegere etiopia rat mariyataniru sanarewon etiopian barakumala maksodumi damat fesa dabarti jedan ratis mari geggesu sanif sanijru sahay damto tugabas
imma egere etiopia ratti bakabon partle siyasa oromo fi gazetestoni mariyataniru maricha kan qoppese abata destin etiopia jedamuda abannikun wagga torbandura lamile etiopia kuqamaf jalal biyesani qaban sagalin hunda ejran qindesan abata destin etiopia obongisu aklilum jota jandar banke semmo misenso tashantam sabab soblemmo etiopia kessa walitfidudan mari dimma maramarto siyasa biyettin kessa sente jirtu furmasta ajechun etiopia barakuma lamafi soddomi lamatti arguda hawanif scenario afurka odan mariyacha akatoranis obonugusun ipsaniro
bo 2032 amtemret etiopia liagatmuat kemichilut amaraqoch ust aratun leyitew yawtubetna bedem bitwayayubet enezi aratta
barakuma lamafsoddomi lamatti ጨራውን ኢትዮጵያ ሙደቱ ጀነያ ነከዛ አፉር አደባስኔ እረት ማርያነራ ለነውን አርፈን ኩነን ዋን ኢትዮጵያ ትምረቱ ጀነ አደባስኔ ኢትዮጵያን ዳንዲ ከመሶ ሆርዶፍተ ወመኒ ቢየቲ ከለቲ ከምዮ ሆርዶፈን እገረም ቢየቲ ማልተው ከንጀዱ እረት ደከን ስሪቲ ማርያነኔ
ፓርትለንሲያ ሳ ቢየቲ ማሪካን ከሰትስ ቆደፍጨቻ ከቱራንቱ ዱበተሚ ሴናሪዮውን አፎር ኢትዮጵያን ሐወምቱ በረኩማ ለማፍሰደሚ ለመት ብረጋውዳፍ ለፈካማን በርጩ መጨባ አባይሬ መነወል ሞርኪፊ ቦሩበራቅ ወሬን ጀደመን አከተኤስ ኦቦኑጉሱን ይሮ ማሪገገሰኒቲ ዱበተኒሮ
ንጋት የሚባለው በጣም የተሻለው ሴናሪዮ ይሄ ሴናሪዮ በሁሉም የሴናሪዮ ቡድን አባላት በ50ዎቹም የተወደደ የተመረጠ ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ እቺን
ቦሩ በራቀ ከንጀረሙ ሴናሪዮ ባይ ፎያቴ ዳ ሴናሪዮን ኩን ሚሴንሶተ መርጫ ሁንዱማ ሸንተማን ከንጃለተሜ ከንፍለተሜ ዳሲ ፉልድረ ኢትዮጵያስ ከነገኩ ወሪያፈን ሰደንገሩ አከከ ቺፍቶ ዘራ ንተቆ አካ አንቅኒ ጎምሳ ጅሩ ሙልሳ awasa hunda biratti ijaarsi dandeetti gaggeeffamuu qaba. Inni lammataa Atsee Humnaanii jedhama. Rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa mudatuuf ana qofatu beeka. Deebii kanna yoo jedhe inni Atsee Humnaanii Atsee Bagulbatuus as jedhamudha. Inni sadaffaa mana morkii yoo ta'u hunduu kanuma kootu caalaa jedha.
Itoophiyaan boru barraaqa bira ga'uudhaaf dhaabban dastiin isaa addaa kaasaniiru. Yaada gaazexeessitoonni kaasan keessaa muraasni kunooti.
Kaleessi keenya rakkoodhaan kan guutame. Kanaaf kaleessa rakkoodhaan guutame kan tarii gareen kun akkamitti irra tarkaanfatee waan garee qofa irratti akka yaadnu kallattii nuti akeekuudhaaf yaada. Kun otoo laalamee gaariidha.
Seenaarri yookaan immoo akeekuuwwan kun hundi isaaniiyyuu waa'ee waan darbeessiti wanta amma jirus miti kan fuula duraatti erga jedhame isa kamiin keessummeessine dabare asuma keessattuu ilaaluu hin dandeenyu warra sadanii kun yaaddessuu yookaan sodaatamuu erga isaan ta'aniiti. Kan barcuma caalaa kunis kan abbaa irra kunis haalli nama nuyi keessa jirruyyuu asiifatuun calaqqisuun warra kan mana walii wajjin kana keessatti waan calaqqisaa jiru fakkaatu.
Inni mudataa jedhanii lafa ka'an irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa ibsa kennaniiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa adda bilisummaa Oromoo irraati.
Gara fuulduraatti rakkoo hin uumuu jechuu miti garuu isa kana sinaatti qabnee dhumaa ol keenyee rakkoo sammaa waggaa 20 jiru kana keessatti nu mudata jennu kanarratti yoo fuulleffannee gaariidha kan jedhuun bira darbame. Egaa asirratti wanti nuti hubachuu qabnu 50 keessinyaa hundi dirqitti waan tokko irratti walii galuu hin qabu yeroo marii sana geessisu. Yaadan qabu jiraate namni irra hedduun namaa. Yoo waan tokko irratti kafokas godhu ta'ee dibeetii wanno keessa polaraayizi ta'e keessa hin seenne walubannaadhumaan mari'achaa turre.
Qaamni guddaan fuulduree biyyattii bareechu hawaasa bal'aadhaa kan jedhan ammoo obbo Haayiluu Addunyaati paartii badhaadhina Itoophiyaa irraa.
Kan sagalee isaa fudhatechaa kan qaama tokkoon inni itti murteessee deemu ta'uu ta'ee uummannis akka uummataatti garamitti hojjechuu tarkaanfiin keenya tokkoon tokkoon filannoo keenya isa kamitti akka deemsisu kan mul'isu ta'achaa jira.
Dhaabbanni Destiin Itoophiyaa hojiilee hanga yoonaatti hojjeteenis waliin mari'achuun furmaata waliif mo'amuun ammoo waliif galuudhaaf akka fayyadu hubannoo kennuun paartilee siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban gara tokkotti fidee akka waliin mari'atan taasiseeraa jiran obbo Nugusuu Akiliil kan biyyattii daandii qabsiisuuf mariin paartilee siyaasaa eegalan kan jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni gamaaf gamana dhaabbatanii wal qeeqaa turan. Gara daandii tokkotti fiduuf tattaaffiin taasifamaa jira milkaa'innis argameera jedhan obbo Nugusuun miidiyaaleenis nageenyi biyyattii keessatti akka jiraatu Itoophiyaa lammiilee hunda qixa tokkoon keessummeessitu akkasumas garaagarummaan jiru akka dhiphatu taasisuu keessatti dirqama bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Torban lamaan dura dhaabbanni kun paartilee siyaasaa biyyattii keessa socho'an paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru dabalatee hayyootaa fi maanguddoota akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraa biyyattii keessaa akkasaan walitti dhufanii sadarkaa biyyaatti mari'ataniif yaadni garaagaraa ka'uudhaan mariin gaggeeffame bu'aanis argameera jiran obbo Nugusuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
The Voice of America.